ngesigadde ennaku mbale bubazi okutuuka ku kulonda. Bannayuganda bagenda okulondera abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo. Bannamawulire bakubiriziddwa okwewala okukozesebwa bannabyabufuzi abaagala okuyisaawo ebyabwe, kubanga kino kyonoona mulimo gwabwe wamu n'okuleetawo embeera ey'obunkenke etali ya butebenkevu mu ggwanga lino. Obubaka buno bubaweereddwa akola nga ssenkulu w'essengejjero ly'amawulire wano mu ggwanga, Obed Katuleebe, bw'abadde asisinkanye bannamawulire abagasakira mu bbendobendo ly'e Masaka ku ssomero lya Masaka Senior Secondary School okubeerako n'okwejjukanya okw'enjawulo ku buvunaanyizibwa bwa bannamawulire mu ggandalo lya ssabbiiti gye tukubye amabega. Katuleebe bannamawulire yabasibiridde entanda obutagezaako kuva ku mulamwa nga baweebwa obulawolabo obuyinza okubaweebwa abeegwanyiza ebyabwe bannabyabufuzi, kuba kino kittattana empeereza yaabwe n'okugibwamu obwesige okuva mu bantu ate bye baweereza.
Mulimu gwaffe kuwa abantu amawulire nga temubulimba nga tuteredde mu feelings zaffe n'okwewala nnyo abo abapolitisiani abayinza kozesa ensobi netulemera ku mulamwa gw'okuwa amawulire nga gaali matuufu nga si ga bulimba. Twewale okukozesebwa abantu abo abayinza kututwala mu off the track kubanga balina ebyabwe byebaagala kufupiringa. Then n'ekirala abantu abamu bayisamu statements still nazo tulimu exemplifyinga kubanga tumanyi gavumenti yeteekateeka naddala poliisi n'ebitongole ebirala byonna baabiwa kiri necessary protectinga abantu teri muntu agenda kukwatibwa wakutuluganyizibwa kubanga alina protocol feelings alina. So security is guaranteed, abantu baveyo mu bungi kubanga eyo decision yaabo kubanga decision egy'okola omulundi gumu mu myaka etaano. So kolwa olunaku lwejjumbire kugenda ku polling station iyo kubakaluluka mukoka ogendeeka obukuumi bye naavaamu bweba biwedde tudeye mu mirimu gyaffe kubanga gitubeesezaawo mwebyo bino biseera byona.
Mu ngeri yemwagumiza bannamawulire naddala abagasakira mu bitundu ebisinga okubeeramu okusika omuguwa okw'amaanyi, gamba nga disitulikiti ye Ssembabule n'ebitundu ebirala nti ku mulundi guno sibaakufuna buzibu bwonna kubanga bamaze okukkanya n'abatwala ebyokwerinda okubeera obulindalo okulaba nga tewali kikyamu kituusibwa ku bannamawulire bano.
Naba security baba briefinga abamawulire babeere abakulu mu mulimu gwabwe nga bwe mulabye mu kalulu konna abamawulire teri babutulizibwa nga bakola emirimu gyabwe teri bwegenda kufulumya abamawulire mu kalulu kano nga tukamaliriza kubanga kati tulina wiiki emu yokka. Nabo bali briefed kubanga abamawulire bagenda kugamba ensi ebivudde mu kalulu so teri kutulizibwa abamawulire yenna. Abo nabo gavumenti yabawoninze naddala ebyobulimba naye kati gavumenti naye eyina mekanism nyingi zeyalese anaateekamu ebyobulimba tujja bidetectinga and tujja kucommunicatinga nga tugamba constant communication tino kino kyabulimba nga tulaga lwaki kyabulimba.
Farish Magembe yakulira ekibiina ky'abannamawulire ekya Greater Masaka Journalists Association asiimye abakulembeze b'essengejjero ly'amawulire olw'okulowooza ku bannamawulire b'e Masaka nabo ne bajja ne babasinkana era ne basobola okuwayaamu.
Tulaze ekitongole ekya Uganda Media Center okubanga kivudde ne kisituka okubanga ne kiwa bannamawulire bannaffe omusomo guno, tukkiriza nti kino kigenda kubongeramu obusobozi ku butya basobola okubanga bakolamu omulimu gwabwe era nabwo ekityo tusaba n'ebitongole ebirala nga ebyokwerinda, bannabyabufuzi n'abalonzi bennyini nabo bakole nga batambulira mu layini zaabwe munamawulire asobole okubanga amanyisa eggwanga oba akole ekyo kyennyini kituufu ate era n'abamawulire kati nga bamaze okubanga batujjukiza ku ki kituufu kye tulina okubanga tukola obuvunaanyizibwa busigadde eri gye tuli okulipootinga n'obuvunaanyizibwa eggwanga lisobole okubanga liyita mu kaseera kano ak'obululu ng'ate muli mu kukyamuukiriza n'ebikolwa byonna ebiyinza okuleetawo obuzibu.
Abamu ku bannamawulire abeetabye mu nsisinkano eno Radio Buddu beeyogeddeko nabo basiimye olw'enteekateeka eno wakati mu kwanja ebisoomoozo bye bayitamu.
Batutte nnyo ng'abantu abavunaanyizibwa abagatta obulo lyabwe ettaffaali ku ggwanga lino Uganda. Kino kiviiriddeko bannamawulire okulemererwa okutuusa mawulire ku bannansi oboolyawo n'amawulire agalina okuba amatuufu kubanga tukugirwa okola ekitufu olw'okutiisibwa tiisibwa kuvuba mbakulu ab'ebyokwerinda ne bannabyabufuzi bennyini nyini beyagaliza ebyabwe. So
Namawejo Olivia, tuganyuddwamu ebintu bingi bye tutabadde tutamanyi oba bye tubadde twetaaga okuddamu okumanyisibwa okuggula obwongo bwaffe naddala nga twolekera akaseera kano ak'okulonda. Okulonda kubulayo ennaku mbale, naye omusomo ogutusomeseddwa gutuyambye nnyo okubanga tugenda okugezaako okubalansinga stories. Tetulaga kibiina gye tugwa era ngeraba amawulire tetulina okulaga kibiina gye tugwa nga tukola amawulire gaffe.
Omusomo nze kyensinza okuyigamu kwe kubalansinga stories, okuba nti tuba mpandise ku kibiina ekimu n'ekirala nnina okubigattagatta nkogola okufunamu story eyeetengeredde.